angulali yene ngeka ndana ngekase ndana ngekase impilo yisipho esibuya kumdali ikhumbule njalo sizophelela ibagage sesakhandana namatshe sizophelela ibagage sesakhandana namatshe sizophelela ibagage sesakhandana namatshe sizophelela ibagage sesakhandana namatshe namatshe namatshe
I'm a chair.